the sound.
Minotaur.
Nadhani kupe moyo wangu, nikabidhi maisha yangu, baby.
Kupitia kazini kwangu siyo loss, kukuvika viatu wala sobo.